manako te orokohanga o te māramatanga.
Tēnā koutou e ngā iwi o te motu, koutou e ngā whānau maha, e noho whare whakaruru hau mai ana, ko whakakopani tātou, e tika ana, kia whakakorowai tia tātou ki te korowai o te ora, i enei wā e noho nei tātou i roto i ngā pā heke heke tanga, i roto i te pō kere kere tanga. Ue no rai roto i tēnei wā kia tōi ara ngā kōrero a te puia he rangi, a tērā o ngā kuia, kakama i ōna wā, tērā o ngā kai ngarahu o te ao Māori, nāna i tāwharau, i o tātou whānau i ngā tau kotahi rautau ki muri nei. Ue no rai roto anu i tēnā whāinga kia whakawhiti atu tātou ki tō tātou rangatira, o te marae, o te puia he rangi, e whakamaumahara ana i āna mahi mā ngā mahi, ma te kaupapa manā ki tāngata. Hoi nora kia mihi atu au kia huri moana dēna se te rangatira, e mihi atu ana kia koe, e mihi ana ki tō whare.
Kia ora, tēnā koe e te tuakana, te motu whānui hakarongo mai, me mihi ana kia koutou kia tātou i tēnei wā taumaha ake, tēnei wā o te māwiwi, e māwiwi ana e wānganui o tātou. Mihi ana e te tuakana.
Kei takorangatira e huri moana, e kore mutu te aroha, tēnei taonga ko te aroha e haere tonu nei aha koe nei wānei, o te mate korona, te mate uruta, e pā mai nei ki tō tāua motu, e te rangatira ko te whakaaro nui ki ngā whānau, e noho rawakore tiana ki te pani, te pauaru me te rawakore i enei wānei, e te rangatira e huri, kai te pēhea e nā mahi i runga i tō tāua marae.
Ai, ka tika te kōrero e te pātai e te tuakana. Kei reira tonu te kau ngā whānau, kei reira ana te whare, ngā pēpē, e tonu ngā mārama tau, ngā mārama pākeke ana. Aha ko tēnā, kei te mohi o ake mātau te whare me pēhe he aha, te huarahi, te pūnaha mo ta tātou nei mahi kei reira. O tīrā ko etahi ngā whānau e noho tunu i roto i te whare o ngā whānau whānui ki Tāmaki, he pai noa tēnā, e mihi ana ki a rātau, mātou te whare e wai ana i a rā, i a wiki ki a rātau, kei te e tau toko mai ana, he tuku ngā koha pūtia, ngā kai, ngā mea tautoko ana, koena etahi ngā mahi tonu ana. O tīra i waia mai tonu ana ki ngā whānau maha i roto i tā rātou nei whare ki Tāmaki whānui me pēhei ai mātou te whare e Chaki mai ana ki a rātou. E mahi orite, e mahi tonu ana.
Ai, kua ahua waia haere tātou ki tēnei tuāhuatanga ko te noho rāhui, ko te noho tapu pea, ko te noho whakakopani i roto i o tātou kāinga. E te rangatira he nui no atu ngā whānau i tēnei wā, kua kore e whai kai, kua kore rātou e whai āwhina, ko te hunga e noho whakakopani ana, kua tino whakarairai kia atu, ne? Meo, ngā tamariki me ngā mokopuna.
Ai, koena, ba, koena, he koetahi e mataku ana, he whakamā ana, he māngare etahi, ba. he mamai ana tērā, ba, unha te mea kia hau nei, ko te tino rautaki mo mātou te whare, te motu, he mea testing, vaccine rānei. E hara te lockdown, ba. Kia au nei, ko te lockdowns ke he tetahi mea temporary ake e ho hā tonu ana. Ko te kia au nei, ko te rautaki nui e rangatira mā, te vaccines me te testing he ha ai. Koena he mea rongoa hei pakatika te tīnana, hei pakatika te wairua, pakangungu ake te āhuatanga o te tīnana me te whāna hoki. Mai tēnei māwiwi Delta he aha rā. Nā reira, e koutou rā hi hakarongo mai. Tēnei ake te mihi karanga atu ki a koutou. Haere atu ki o TP, ki o vaccine center, ki o marae, kai whea aha rā. Kai reira rā, hei manaaki atu, hei ei mana mamai aku tēnei ake te mea pai, te mea māma. Ko te mea nui ke he hakarongo ki a rāta he mārama ana te hohonu tango o tēnei rongoa. Aha ko etahi ngā kōrero oha ukahu ake, hakarongo ki o GP ki etahi rātau ki te whare ki te marae vaccine centers. Kia hau nei, vai koena te mea nui ake. O tira e te tuakana i tēnei wā, e noho ana ngā tamariki mokopole i te whare nei. Mm. E tika mahe, kai tonu i ngā wā katoa ana. Kai tēra, kai, ia rā, ia haura, ia. E hika, koena he tino taumaha mō ngā mātua, nā te me te, tai te mui ana koe, mui o koe. E kai ana ngā tamariki mokopuna.
Kai te hia kai.
Wai, wakuen he tino take mō ngā mātua, nā te me e pohara e tahi.
Ai, ai. Tika, he take nui tēnei, nei te wā e noho tara whare ana, e noho kāinga ana. Me whai kai te pātaka, kā kore he kai te pātaka kua mate kai ngā tamariki. Nā, ia koe e me ana e te rangatira, e huri mahara ke tāu i tērā tau, i whakahaere te anō e o tāua marae ngā raurau kai, ne? Hei toha ki ngā whānau. Ka whakahaere te anō e koutou e te pui au tira e tō tāu iwi o Waikato Tainui, tērā kaupapa ki te tuku kai, i ngā raurau kai ki o tāua whānau, i tēnei i ngā rā e tū mai nei e huri.
Ai, kia mātou ki te whare nei, ko te mea māma mō mātou, hei tuku ngā putia i roto i tā rātou nei green car, ne? Kia mātou he mea māma, nā te mea rātou, nā te mea kataia rātou, ai hoko ngā kai tika, ngā mea tika mō te whānau. Otherwise, probably they get what they're given rather than what they need, ne? Wa koena tetahi rautaki mō mātou e māma tērā. Mō te koena te mahi o ngā co-locations, hei wai atu ki a rātou, ana nei ngā hiahia o ngā whānau te kaupea, he food grants, he mea rongoa, he mea prescriptions, he hara, tuku a te koha pūtia ki tā rātou nei green cards. O ti rā i tuku ngā mea haihai, ki tā rātou nei whānau, me etahi ngā kaimalaki a te iwi, whānau ora, DHBs, me etahi atu.
Ka pai, he oranga anō i roto i ena tū āhuatanga, ena rau imi. Nā, e te rangatira i a koe, kōrero ana i ngā pūero, kia wero hia o tātou tīnana, kia whakamātauria o tāua tīnana ki ngā pūero rongoa ārai te mate huaketo. Tēnā e whakahaere te ana ki roto o Tāmaki Makaurau ki runga i etahe o tāua marae, e nei momo rongoa nera e huri moana, kōrero tia mai, kōhea wāhi, me haere ki hauora te hauora o Tūruki, ki hea rāne.
Tūruki, me manu rewa marae, me Ngāti Whātua o Rāke, me whānau o Waipareira, etahi. Engari, ko tāku nei mohi o ko taku nei rongoa, ko etahi hei tū, etahi ngā mea hau, Avondale, me ngā GP ake, kia hau nei, koenga te tino māma, e wai atu ki tō GP, marama mai ana ki āia, nei rā te hia, te pākeke, te hia, te ahuatanga nei, o ia tangata, katahi rāta hei tuku tetahi ngā mea appointment. Ka haere ana.
Māma.
Ina nahi rā, koe nā taku mahi. Tata ki rua takau minute e tatari ana. Ka mutu.
Ka mutu. Ka ia. Koto. Koia tēnu.
Hoi anō, he tino, ko tētahi atu, ko he tino kaupapa mātou ngā mea partners o Māori providers. Mai te hana taino ake ki te puaha o Waikato. Tata ki ko tahi rau kotahi rau toru te kau ngā providers e hui i a rā tēnei wiki ki te taho ngā MSD commissioners, e toru ngā MSD commissioners ki tamaki. Ko te hui nei, ko te kaupapa taketake nei, e pātai me whakautu, me pehe ai, he aha ai, he aha ngā raru, he aha ngā raru e wāte ana, he aha ngā mea keirunga keiraru. Koena te paina bau, he kanohi kitea, he pātai me whakautu, he tau patupatu ana ki a rātai, tuku a te rauimi, tuku a te koha pūtia, tuku a ngā mea taonga, mō tā mātou nei kaupapa ki te whare nei, ki Papakura, ki Huakina, ki Ngāti Whātua, Waipareira, ētahi atu. Koena tā mātou nei mahi, bau he hononga ake, he hononga, he hui taumata kōrero te kaupapa, taumata kōrero, he hui, he pātai, he mahi a te mahi. Pēnei ana te whakaro, te kuia, te puia. Mahi a te mahi e pāinga mo te iwi, koena.
Kai reira, kai hea mai rā e te rangatira he kōrero hei whakakapia ki a tāua kōrero i konei kōtira i a koe aua kupura a te rā o tāua kuia, ruruhi, te puia. E tika ana, ko koutou e mahi ana i ngā mahi hei pāinga mō ngā uri. E, te rangatira huri moana, e mihi atu ana ki a koutou.
Tōra, tēnā koe te tuakana koutou rā e whakarongo mai. Kia kaha rā tātou.
Ai. Tika, tautoko ana i rā kōrero au e te rangatira huri moana, koutou o te marae te puia, e tautoko atu ana.